Abaghị pụọ n'ụzọ ka a kpọọ onye ọzọ. Ọ bụla abaghị na-esi ọnwụ pụọ n'ụzọ ka a kpọọ onye ọzọ.
Ife anyị na-eme bụ ife mmụọ. Onye anyị na-achụlụ aja bụ onye mmụọ. Anyị si kwado kịta dị iche na ka anyị si kwado na mbụ. The lion na-eme ife mmụọ, ọgba ndị nkịtị gharị, maka na onye ga-aghọta ife mmụọ bụ onye nọ na mmụọ.
Ife mmụọ,
so be fem mo
if I never be fem mo
on a when you le
if I never be fem mo
abai
abai chaluzo
can we get we band yoso
abai chaluzo
obulo inesio mu
abai chaluzo
obulo inesio mu intervention akarisigo udoku nemelo body fair if in a memory yama agunwa if in a memory yama no lion of intervention all it was very risky. You need a mother that much yaka. And a book and express. All it was very dangerous. You need a mother that much waka. But in the Jekudo. When you find your fellow one bar. On a work game. Onye no na danger no no mo biko bebe bere no bule na la lola even your son adolike probable ko du beje na boski ba hosa if one na malanya ma godu beje
if I never be fem mo
umod beje
if I never be fem mo if I never be fem mo
no one na poku oku
if I never be
Jesus
onye
mo e be la ni be fem mo
if I never be fem mo if I never be
wana fwana
if I never be fem mo
akunwa David Jesus Odoku Odoku punye lodu meje ike Ike oji bandi oso Fata anu uzo Benesi omu koto basi odu meje abaye
abaye janu so
kenwi kewe bandi oso
abaye janu so
itabesa na kari sigo
abaye janu so
obula baye na kwasira bayale
abaye janu so
ifaine me malanya man
abaye janu so
ifaine me bifemo
abaye janu so
songs.com
Umaku na chamba, obodo yuko kani geche. Umaku Aguna temba, akwakanta wakaigemwe. The lion de kukoku, oku lion oku mwa.
Oke melele, oke melele,
yo.
Oke melele, oku lion oku mwa. Oke melele, oke melele,
umunem.
Oke melele, oku lion oku mwa. Jesus, Jesus, you need me to pull.
do keme. Akumwa David, odo kwa mulu mwewe. Ikukwa na fwanya. Chela nyongu, kebuzo wemu. Ifa ineme kale la kale, odumeje. Una chuzi nanji,
oneme we back to sender.
Una chuzi na,
oneme we back to sender.
Onyene chela nyongu,
oneme we back to sender.
Oh, onye akpara akpacha n'ụzọ. Onye na-asụ afịa ibuli ike na-akpa ya lee, onye ọzọ buli ike batazi ya, ibido kwụtọpụ ya si n'ọkwọlọ ọkwụ ego. Ọ gbago gị iyi chaa n'ụzọ, grace dịkwa iche iche. Mgbojumeje, ife anyị na-eme mara anya mmanụ, Jizọs ka anyị ji eme ọnụ, Jizọs ka anyị ji anya isi. Ife anyị na-eme mara anya ma ndị anyị kpara ha chaa n'ụzọ.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
akpaghị
chaa n'ụzọ,
akpaghị
chaa n'ụzọ.
Aha, ọbịa.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
enwe ike wee baa ndị ọzọ.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
n'ọbụrụ oyi na-esi ọnwụ.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
na-esi ọnwụ.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
iso na ndị akpara akpa.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
tikwe Chineke ekwekwa na.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
ị ga-ekwe ka ndị mmetụ ịba anyị.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
ị ga-ekwe ka ndị ọgbọ ịba gị.
Akpaghị chaa n'ụzọ,
nwanne akpa gị, onye ọzọ ewere oche ya.
More music at ibosongs.com.